Wauni baya.
Chizi midundo.com.
Wauni jemeje.
Pachiko midundo.
Mama minaba.
Oya, wauna na uka DJ Kazman City. Mama mina na iba DJ Kapura
Mikey.
Kesho tukakeshe tena nimelipenda vibe. Mukilewa munacheza mziki nye wanangu, mukivesha munanuka mziki machisi boti. Mukilewa munaruka mziki. Aya sasa tafute DJ mshamba DJ, tafute DJ mshamba DJ. Aya tafute DJ mshamba DJ.
Cha baba tajiri mtoto na ili goma goma nikiwa na mama mimi na bwana
uje
chizimidundo.com.